Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sakirabe hidbe ona jam eden goni handene alkamisare sappo jeegon lewru avril hitande 2020 sappo jeedi yamde jappori ma selima chapade nay e joyi nyono Ousmane Niall Boulo kabaru do gagne kante to bogi jande to sakirabe on competete wi defa hande nyaaw coronavirus ona wondi e lañude le leydi meden di ko naati warde do gonde handen do o nangi himbe temeder e chapade jeedon e goppo nyaloma handen o tan o nangi himbe nogay e taton e wi ministere humende cialalnde e gubeli hakunere leydi meden di warde bamako ana jiggitali habugol nyaaw covid-19 o be wombe leydi ko de kewde do bamako do do heewi sembe temede temede e mabbe gala bawde fa den ko mumbe e o nyaaw woteji député en honjo tobe yogabe koliti wiide mila yalla himbe ana jalta o wote dido ba fa yotto arandejo le mudum be koliti hokkider gol juude darto be lamade yogabe yogongol nangata hakkelo himbe yedi woni sembe kabaru di kikida ko bismillah mo do heda juutamani habugol e nyaaw coronavirus ana jokkini le region ngaji di du wombe wonano yimbe wombe faan yogabe koliti de nyaaw o nangi dum ento duanso to wam neddo goto mo sikidaado o nangi to menakato député en hewbe kany e kanankobe mawbe hewbe be koliti wi de nyaaw coronavirus o nangi dum ben ko naati warde do gonde nyaloma gonde handen o yimbe temedere e malli hemere sappo go woni be nangi sappo e taton keddi hen no chapande taton e nayon woni ndadube yimbe mali chapande taton no be accay leydi France di do fabe do den fam keden Aminata Diallo
e lewi ministre kumani do cialla leydi di martini kumpanyaloma hande sappo e jeegon lewru avril 2020 yimbe hebaabe do mali do mo o nyaaw coronavirus nangi woni yimbe temdere e malli hawra sappo e goho sappo e taton keddi ke hen won reso ngaji jogaji dun be yimbe nanga e mudun kayi mopti gaw hollita mo neddo cikkitaade dun anato minakato yimbe taton to ministre humanide golliroobe juude tani e ministère humanide margal dabaji ministère humanide cellal won yimbe kebaabe ton mo o nyaw woni e mudun coronavirus nangi yimbe meden wonbe tiagal leydi dun e lewi horejo ho conseil malien de l'extérieur yimbe chapan eta ton bibbe leydi ndi keddi o nyaw to France to neddo goto to États-Unis d'Amérique yimbe eta ton woni nangabe to Italie to dun hollita mo hono yimbe politique dun ana hen e lebe yimbe haadi nyangadu ana hen député commune 2 Abdul Malik Diallo député Ansongo kany e ministre kido Ibrahima Ndiaye kanko mo jokko horejo IRD ngal gollal nabi assemblée nationale to mamde lavi yogaji hono uddude nokkuje gollirde de e fantintinde gollobe mudun en ko beyde dundun député en hewbe gollobe to parlementaire to kagam hakke balde sappo enay fa pandina saha gol o nyaw deedi ndi président leydi ndi Ibrahima Boubacar Keita e ley yaltugol makko telemali o bami anniyaji laawi di kalisi mudun yaata temede joy milliard fa o nyaw habbe miccintinde tan neddo arandejo nangado e o nyawdo mali do wadi e jamma talataare noga e 9 lewru mars 2020 den yimbe didon keba nangabe o nyaw covid-19
COVID-19 ana wondi e lañude le leydi malindi bamako do buri wonde e gubele wuddu leydi meden di warde ana kulini koy mo ben be wombe le dakode kewde hewbe e mabbe ngala bawde fa ndenta koy mo ben dakode yogaje ana jogi kake lotirde juude dun tandu woni ko jogi fa ndenta koy mo ben e o nyaw Moussa Malle Cisse ko yottake le dakode yogaje anni ko hebeni en do faccitango Aminata Diallo
do galbal falaje do min goni nokkudo e gube ben goni do do ko bawno wadde ko motali feytawede nyaw coronavirus ana wodi lavi dentori dokkade di tabaka ton kaki lotirde juude di a wiyan gala ton e lewi horejo e gube wombe falaje be o kulifati o nyaw covid-19 nangabe kaabe ngala bawde no be dentoro hamma jallo kanko woni horejo be geggube mo daade lamu ko be dokka be kaaki no be baawi rentoraade kedo den mo
nyaw keso gal do mi don andani dum mi don jidi wallede kabaru mudum dum ko lotirte juude fu wala do bidoji joyi woni hono ko walno dum du huubata yimbe dum le mi don jidi wallede ko juude lotirte kanyum e ndiya
do worra hono ni falaji to sitte senu jatulato kaaki lotirde juude anaton sababu ballal yimbe ko beyde dun hono metri goto tawe hakkune ma a e neddo tabaka sukabe fa hana keddi latude ballon hajja jallu kanko mo neddo tawade comité gestion site e gube wombe senube wonko sifi hen kedo demmo
on de kitmu
de kaaki lotirde juude bete fu fu min jiltoto e nokku o min ƴeewa yalla ndiyan ana hen so wala hen min gaɗa hen ndiyan kañi sabunde homo fu ana ƴeewra bangal muɗum fee joni suka o annin ɓatto fa lota juuɗe muɗum nde arande nde ɗum wona hunde newinde ka joni homo fu ana lota juuɗe muɗum saabe ñaw o mo uddi école gonɗoɗon o ɓe egginaɓe ƴuwi cercle bankas bagnagara koro e duwanza ley laamu motti o ɓe yimɓe 2,456 neɗɗo yimɓe 603 goni seenu ɓe dogi baasiji gonɗi hakkunde leñi kañi e guɓe terroriste en ɗi
ñawu coronavirus hono himɓe kani wadde fandento e makko anni ko studio tamani hollite himɓe dow muɗum
naftorade masque ɗum woni suddude hunoko mum e hinere mum ana jeeya e laawi kollaɗi fa ndenɗene e ñaw coronavirus jonnoon kayɓe ne sanne masque o tantan wawa rende en kina ɓeydene hen lootude juuɗe meɗen nde ndiyam e senorde wakkati foof e naftorade dihele hydro alcoolique kayɓe nafa sanne masque o nde woota tan mbawɗen naftorade ɗum omo wawi rende en ndu iwde leeruji tati so heewi fuu leeruji nayyi so ni yere itta masque o kayɓen paadi juuɗe meɗen naatu e ley makko ittiranamo no yaawiri gattinamo e nokkuruɗo tuundi yuppete tawa ne jogui uddede ɗon e ɗon lotiren juuɗe meɗen ndiyam e senorde naftoreɗen dihele du hydro alcoolique paɗi jeggite feyi jokkude e laawi kollaɗi fa keɓen renade coronavirus ɗin ɗon goni wakkati fuu lotiren juuɗe meɗen ndiyam e senorde sakko du so en garti iwde e ley gendi naftoreɗen du dihele hydro alcoolique soni tawi ndiyam ɓattaki en so ɗen ɗillana eɗen ɗojja gaɗen no fuu e ley nawɗe juuɗe meɗen caggal majjuni soni eɗen piiforen e ley mouchoir ɗon e ɗon paɗɗenamo neɗɗo kala mo gonten bangge muɗum gaɗen ko foti métre goto hakkunde meɗen
sakiraɓe hande soɗo jiiɗi ɓeydarade famuɗi kabaruji fuu ɗo mbawi heɓude ɗi dow studio e whatsapp 76 62 88 51 dow numéro via modu ɗo mbawi noddude mere mere on wonno 37 321.
Keɗe kabaruji pawiɗi dow woteji député en dow studio tamani
humpitinde fa faamu heɓe
kalden fa pawren
studio tamani ana faaɓo golleji woteji
wote ɗiɗo wo député en waran wadde alangara o ɗum wonno 10 lewru avril ndu e wi honjotoɓe yogaɓe himɓe ana mbawi wasude yaltude wotude fa yetto arandeji o e wi mabɓe ko saabi binta ɗum ana heewi hono yaltugol dartunoɓe laamade arande ille arande kañe e saabe ñaw coronavirus o ley o wattu goto parti politique ŋaji ana gonɗi hokkodirde juuɗe ko seeɓa hakkille en ɓe kolliti wiide ɗum nangata hakkillo himɓe fa ɓeydora en faama keɗɗen Aminata Diallo
ɗumka e andal gollal ngal kollidi woteji ɗiɗoɓo gaɗoji ɗi ko yaltata ko fanɗan ɓe mbifa ɗum mbawa waylitade fammingol ana hani yawnede e gelle ɗe e leywi mabɓe fa ɗum wawa waɗude gouvernement o kañi e parti politique ŋaji ɗi ana kani waltinde ɓiɓɓe leydi ndi Ahmed Seck Diallo kanko mo membre de la coalition des organisations partenaires du PNUD pour les élections reçues au Mali wonko o sifi hen keɗoɗenmo ni daka ittama hen wala fo ko ɓe gaɗana fa ɓe belto e majjum eɗen kani ƴewde bonana gonɗo hen ɗo ƴewen nokkuje nafooje en hono ɓinngu leydi yankaku yidde leydi muɗum kañum e andude hakkeji muɗum yaha wotoya yimɓeɓe ana kani famude heddade cuuɗi wona wallude leydi muɗum homo fuu wotoya feso laati waɗi wote mere ana jogui nafa dina heddade cuuɗi e ley wakkati muɗum ɗo parti politique yogaji ndenti e ley majjum rentugol mabɓe ngol wawan wallude ɓe ɓe ɓeydoro sembe e leywi dunke en gollal ngal kolliti wiide rentugol ɗi partiji ngala kutteji yaltugol yimɓe wotoyde e leywi constitutionnaliste Mamadi Sissoko ñaw covid-19 o tan kañi e rafi ndenagu wawi fanɗinde wotugol yimɓe ngol keɗoɗen ko o wi mi milal yalla ɗum ana wawi ɓeydude yimɓe yaltoɓe wotoyde ɓe saabi hande sa ƴeewi alhaadi leydi ndi worri e o ñawdi kañi e rafi ndenagu o saka haalama nangugol Soumaila Cissé ngol hulɓini yimɓe saabe ɗum homo fuu ana ɓuuɓi sowona ɗum yimɓe gotana mbasa wotude joga kutteji e yimɓe yaltoɓe ɓe miccintinete woteji ɗiɗo ɓoɗi yimɓe ko jalti wotoyde sa ɓami temdere fuu 50 e joyon jalti
somin wonno député
haala hokkama ɓiɓɓe mali debbo e gorko
ley heƴo min noddiri sini min wonno député hande min dokki haala himɓe ñooro ley yahgol yesso gurdam ñorankoɓe jande hokkugol rewɓe golle kañi e daranade no ndenagu heɓirte hono ɗum e nandore muɗum wonno ko wembi himɓe ñooro keɗe ko wembi Abdoul Karim so kaƴaɗam min gonɗo to ñooro to
saabu mballa wawa wayrude ndiyam ko ndiyam tan moƴƴin tan mballa so mballa heɓani ndiyam tan yahata yesso ɗumne kadi ma en geto so Allah jaaɓi waddude hen ha ɗum newano yimɓeɓe so tawi ɗum yawti kadi leydi to bangal ndenaagu ndenaagu hande neddo fu andi leydi meden di no di way ndenaagu ko dum huunde himmunde hande daranede e der leydi meden humpito wona hakkunde meden e bibbe leydi di
tay Allah wadi mi wadama député gittum fu darde ko deejal der nyoro e kawral e julbe jokkudira ko wono laabi di pewani mi fewnita joni so Allah wadi mi yihi mi ari kala ko nafa leydi nyoro ko dum woni ko jimmi wadde projetji ma gaddo do ko ne moddina jawdi e margol jawdi e rembol gese e masingaaji kala ko nafa bibbe leydi ma wadde
studio tamani yo faabal laamu leydi Suède Danemark Suisse e fedde leydi Europe
sakira be kabaruji gondi le region gaji meden di tajugol mangol fuddi alal bar yabene de le region sigaso wi horebe humini be golle mudum fanda mo be tewtata hikka yo yaltingol mangol ko yata ton gaji ujinaji chapande nay ko yata re ujinaji njojon woni gollobe de isin gaji jetti mbaylitoji mangoro fa bawa fa bade galleji mubben fa hande en gaddato le region sigaso o le lamu to be kurido himbe kuri kebeti dalal ndiyam illa lewru avril ndu dari sato somaje poronki hokkude himbe on ko ndiyam ko kasindini le ko wattuma wulare bonde wodi dum wadi le wattuma kulli ngendi di kewde njori sakirabe o kaddo de kabaruji ka kedde hedade handen yo alkamisar no yewtere sukabe ndenalodi wassalam